Bauana ba go batswang ka Steelport Royal Tamisha. Bauana ba go borreng go botse ke bakwele. Ba re ba gona bo Two Mountain re re thobelane. Eish. And the party goes on. Just so halona, just so halite ba gona bo gae rena halite just so halona so holly on, I am a tender. Run the holly day.